Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde aljumaare sappo e joyi lewru novembre jeena yamde ƴaɓɓirima Silima goto nder maison de la presse Bamako jottinonoɗo kabaruji ɗo yumoro waygalo kanko noddirta ɗo Fili Dembele won to ɓoggi jamɗe to. Kono ayri bangal yoga e cuuɗi école gondi ɗo Bamako ɗo kollitiɗan jogui tiɗalaji kono ayri bangal musengaɓe. Wattu jono yimɓeɓe kasaraji kam kasaraji ɗum woni ndiyam yetti kadi caggal ko mayoji ɗi natile leydi meɗen ndi ko mbiyam ɓeɗo yimɓele eggunoɓe le nokkule muɗen birfitigui leyɗeɗo nokkule ɗum woni seɓa misal ɗo Bamako ɗo nokku moɓe noddita Bozo Daga kañefa yettole ngallure gawonde. Ñalawma joyoɓo yaltinde piiɗe Kan Maroc 2025 leydi Mali ndi ana hani fiidude kikiɗa koye leydi Mozambique ndi nokku noddirteɗo Maputo wakkati sappo e jeego yamde so Mali heeɓi gagnini ƴaɓɓoteyade koɓe noddirta Kan Maroc 2025 ɗi won sembe kabaruji ɗimin jogui ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Wattu joni yoga e cuuɗi école ɗi laamu o jeyɗi kolliti wiide aɗa pewte tiɗallaji ɗiɗo tiɗallaji ɗum kono ayri bangal hono musengaɓe jangguinoɓe yalla jandana ñiɓa leyɗeɗo nokkule ɗum e tawede fo kamɓe humminɓe kabaru jande l'école ɓe mbi jamade joƴƴina hakkillaji muɗum Imad Radiane gonde waɗede mumin sendebou.
Gabaru ke walla sukaɓe jangoɓe wala lesudu janginirɗe monzon jara gonɗo Hamdalay jungo nano mayo wana hala sudu janginirɗe Mamadou Gundo Simaga gonɗo Badla Buku jungo nyamo mayo ko wonani keƴaɓe sudu janginirɗe Mamadou Gundo Simaga ɓe koliti metti mabɓe bangal kabaru Rafi janginoɓe Maiga Aishatu Kamara yo directrice goto ɗe goɗo sudu janginirɗe.
Notre difficulté
là Rafi janginoɓe min kompiti kapo ɗum no yettini ɗum no yimɓe académie yalla janginoɓe no heeɓe
directeur goɗɗo le oɗo suudu janginirɗe e hakkille mum Rafi janginoɓe yo kambar kabaru wayltingol gollirɗe janginoɓe na ɗum yogaɓe nde ɓe paasi concours natude ensup latto sababu ɓe darna ɗum ɗum holiti wiide Aba Asko Fari o directeur second cycle Mamadou Gundo Simaga.
Le concours wodi concours hitande fof yaade janggoyde ensup saabu ɗum janginoɓe hewɓe nañaki ɓeɗade ɗum ɗum ana wodi caɗale eggingol kappagaji ɗi kadi mo wawa waltinde tawene e lew commune 6 janginoɓeɓe anni ɓuti.
Kabaru ke walla sukaɓe janggoɓe ana wiye so adadu mum ƴawti debe sap yo ɗum holiti wiide keƴaɗo goto gonɗo le académie rive droite Hamidou Salif Maiga ana joƴina hakkille kala homo fo holitinde wiide dabare ɓamama kambar mum.
Taki wiide alkadara janggoɓe heewi min dawran maître goto hawtina classe ɗiɗo ɗum wona fewi tiɗalla banggal jande on mbaw jaati wiide place wala bango koye
saturé
eydi e goɗo tiɗala kabaru Rafi ndenagu batte Rafi neɗɗo kaybowo cuuɗi janginirɗe yokaji ɗum ana yo sugula mawɗo ko holliti wiide keƴaɓe cuuɗi janginirɗe.
Ɗiɗo kabaruji fan mbawi heɓe dow bme amen andiɗe dow page Facebook kaña compte X Studio Tamani. Ñalawma keeƴanaaɗo yimɓele sawɓe ñaw jabbete ɗum yambinaama keeñen le leydi meɗen ndi le majjum ɓe mbi Imad Dradiane gonde waɗede le hen sisilmoɓe cuuɓi hitande ke nden no ñaw jabbete o worino yimɓeleɓe kaani wuurdirde le hen keɓa dow gurdam lobbam le majjuno haalaji kewɗi kalama le hen kañe fa yettuno ñaw jabbete o wori ñalawma hannde o le leydi meɗen ndi keɗe min e Ousmane Ñaly Buuli komin pewni on dow hen.
Ley yimɓe temedoran fo ona hakkejo ñaw jabɓe to woni e muɓen yo ɗum tiɗalla mawɗo ɗo gonɗo ley leydi meɗen ndi kanɗo daranede ley Mali e wi yumasal keƴaɗo ministére kumeninde cellal e wi o debbo wonko heeɓa waɗede ko hani yettede banggal haɓɓugol e o ñaw
suudu aɗa woodi hanɗo haɓude e ñaw noddirteɗo jabbeti le leydi Mali ndi le majjundu Imad Dradiane gonde waɗede ley cuuɗi dogotoroyɗiɓe noddirta CCRF ɗi yalla oɗo ñaw ana heeɓe ɗiɗo cuuɗi dogotoroji pabirte ko nayri banggal kaaki fa ñawuji kewɗi kaɓe ñaw jabbeti misal
e wi organisation mondiale de la santé yimɓe million temedde nayo e nogaye ɗiɗon wonɓe ñaw jabbete woni e muɓɓen ley adnaru ndu e ley yimɓe temedderon capanɗe jetto jawtoɓe o ñaw ley leyɗe ɗe ngala bawɗe sanne woni ko ɗum waɗata keƴare mabɓe gonɗo ley leydi meɗen ndi docteur Christian Itama Mayi Kuli holtiwide ñaw o ana wondi heɓude sembe walda ɗo daranede sawrede ko handi leyɗe e leyɗe
ko sankkiti ko fo mi mati wiide ñawuji jabbeti tidi an yi tan heba sembe ko lati sababu mudun no jama o wordi e gurdam mudun ko nayri bangal nyamde nyamduji e modda kanya fayato wayde wadde en birki sembe cendi e tidi alaji ko nayri bangal kebe fon lati sababu mudun
le o nyaloma holitingol hokabe hala ngadi noddango dartugol no o nyaw sakerte e hono o daranirte yalla safare makko ana yafa
wattu jone ngaran halde kabaru kasaraji ndiyam ko le leedi meden di honno mayoji di natirno le ko jabbino ko le leedi ndidum lati sababu su yimbe le kewbe njoppiti nokkule mudu en wattu jono mayo ngu fuddi wirfitaado bomo ko do kanyo nokkule kewdum lati sababu su jamanana wonde wirfitaado hon nokkule mudu en sababu misal le ngallure bomo ko ne nokku mo noddirdo bozo daga be kolitidi jamande ko heewi mudu wirfitiki ton kanyo fa yetto yo gawo ton du jamande yaari to be gonde wadde do en imadraji fa mu ina ciudi mabbe di fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule Mamadou Sama Seku
do bozo daga likumin didobbo ngaldure bamako e do temde cappande joyi galleji egube sabi brandaji ndiyam ko buri temedere kay mbirfitige nokkuji mun en odo se fo o yo draman konta gondudo fiide tufeje yalla mahude suudu mako tamnodo sabi brandaji e bididi njawni hawrintinde kala ko hasindina yalla min keba yaltude le nokku o e bi mako konta hulti wiide jaatu hebi faaba gouvernement o ka fa handi kasindine de na heewi
beden kasindini balli nguji ko fawi do kabaru nyamriji e kulle godde galleji yogaji ngartay tafon e de keddi le gelle de sabi jom en gala bawde mo intinde ciudi mo
ben roshima joflo
hono bamako do le raison gaji di dun dimbe le hewbe mbirfuti le galleji mabbe bangal bawde sede de be jogi tadere de tawde fuf hono di dido kureji to gawtu
inirsinda gabi
de wi'a ciudi le koddi njuppite men jalti le majji sammi jettira ko nokko o yori dun mi banti tondeji de mi mo ene joni dande neddo kay waada metade leemun kani won ko min gori sabbe yettiraka dun waddi min do min birfitake nokkuji amen min handan mi wonde nokku hawrentinde leedi mi mo ini nokku bo mo wonde leemun wat o kay anatiidi nokku ma min yibbo wana nokku bo do darade fa boya
dirab
kun jamma yo jippi ko du jaati hunde welinde jamarnde ka non ko war mudum biltaki faande yimbe le gonbe le nokkuji mayuji di haani egude udi don so dun sabbi weltre wakati o bonandaji jamdi beedan tan yirude no hultiri kambe dunke en jogola gure
studio tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu jone ngaran halde dum won yewtira men no min noddirta dossier de en jaran wattu jone ko nayri bangal hono ko noddirta teni ngaji ko dum woni ko sukabe wonnoto uniforme ngaji so nja halde ciudi ecole di so tama ciudi ecole goddi antono bajjin bina sukabe ciudi ecole goddi antono wajjin binta sukabe koni fana mudun du chefati sende hono sukabe sara mudun jogi bawde kanyo be sara mudun ngala bawde fa dum fa bawdo sukabe no kani jangirta hakkilaji mudun an jotti hod sukabe milen no teni ngaji di gorgi fa jottio mo do hodo fu milno odo golle wodi fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule Mamadou Sama Seku
le musu de l'école farba gondo bamako do onugo demi scolaire kan ko be suudi l'école du mbaji bini dun ko be gadi den no portal wadirta hakkunde sukabe l'école be sigipiri aljuma won horeje ndu suudi l'école
dum gulu do on gultini o yi wajibi denno min gawri no sukabe takabe tamta fi le classe serabibe jon jawle be
wattugol kadu le gote ana wodi le ciudi l'école kewdi di gala e wi lamu Mamed Ba yo directeur gote e di ciudi l'école o holliti wide ko be gadi o golle sababuji mudon ana kewi on jangi no holti wide mo teddina de dabere fu jukungoji ngatte fewde mudon
le port de la tenue est obligatoire
ngul tini o yo wajib sabi mi taki wide sukabe le ku joga be no bonna karle e nidi fu ngala mudon yo wajibi teddinde ka do sariya kala jidudo dum no ribete
te pas je te mets à la porte
hedone hakila kambe hanbe watude tenue scolaire be jati kedden ko be kolti wide
bon
ko fudo de hitande ngul tini jama yo wajibi ka mi ha fu ko war mudum na yebe be wuti ngul tini o yalla potal hote ko sukabe le kuy min kay salak fi burundu yidan ko burundu tini ngaji di sabi yidan no fi sifati sotu ngaji di min kay ni non no burundu tini sabi ko me ko na ngadi no san yu inde andite en hono costa min kay no burundu tini o sabi mun hadan kan burundu satu fi katli am kidide
ya desa sarabe sukabe l'école hewbe mabbe kolti wide nafangaaji anangodi e wattugol sukabe l'école be kadule si gote
effectivement ratenin dum
ata wajin binde bonugol teni yumde mu'mine sabe lotto sababu hadde hotal hakunde sukabe don jawle e talka bonugol teni o do mo'ani mi bangal sodugol kadule sukabe l'école kurni teni ber sa anditede wide be sukabe l'école ko buri hewru dum yibele to tambilla
tawene wattugol teni scolaire anawa hono muido fu woni ko watta don tagal ko darani be juddi l'école yogaji ngadi woyto ngoji dum woni ko holti wide Anita Koulibaly horeji kumini do jande academie region segu
avant on voyait le
cadre den yimbe ko jaron tan yo waji mbigul bongul teni ka ko jun o hewti telaji kalis na wudi cgs kanyo sarab skwa ko ay jupi jangire jati dandini ko war mudu yalla bongul teni o hebe law
holti wide onnogol teni scolaire wana humini be école tan kebata nafa mudun tayere dum be men kawri holti wide anaka hen nafa fais e wi mabbe hika yimbe ngara isanne nyode e kadule sini afonde hitande jabbene de
pide ballon dum woni ko nayri bangal yaade kan maroc 2025 e mbiyan leydi mali ndi so lando jabi kikida ko be kan fiidude dum woni leydi mozambique ndi nokko no dertede mapputo dum woni wakkati sappo e jagon yamde so mali hebi hawi ana wawi yaade dum woni kan maroc 2025 le ko warta ko le on do wattu fu micitede wi latobe ballore hewbe woni ko jiaka le pide mali de dum kanko noddirede Moussa Dienepo kanya fayo tuyo lastina sinayago e defenseur mo noddirede Moussa Diarao dum wetede fu Amadou Dante kanya Ibrahim Cissé noddama yalla no pabo jaga poule mali de ko nayri bangal faande fi gol bolongol en biyan dum won leedi Burkina Faso ndi kanye leedi Senegal dibe kebindiri hanken do bomo ko do Senegal tapibe wattibe boddo goto kambe kebay fi baddel gotil ka do e tede fu leedi di e ka fu tapbe kiyadon kan Maroc 2026 non bire 2025 non biete accho hagge non ko nayri bangal numero ji amen idu idi ni odo bay woyta do odo numero so ngadi chapande jeedi e jago mo ngadon chapande jetti e jena he ngadon chapande joyi e jago mo ngadon chapande joyi e jago kala studio tamane ko boyti don furdu min yewta hon dido kabaruji di ngorni onon be keba hitnade be du numero amen via mo omon do 37321 fande fe no ko nande don do e ser yewtere mere de ana wodi wassalam yewtere meden de waran yowade do ko sukabe kokete telefoji di ko micitede wiide sukabe be kokete wakati telefoji ile e pamdi sarabe kanyen chodan tabe be do sukabe so cele hokke di do telefoji wobbe mabbe anton jaha ngabay do be me andide jawaton nati de jida kana jeyton video ngaji ko yida ka do e tade fu yoga jenginobe ka kolli tiwi so ni do haybama fa gassi on tama sukabe yo lugotobe li hen ande tan fadi ya on video ngaji din jida ka kanya ko nande mudo do way nafudo ko nayri bangal jande suko so do jabbitaki fa kebe famtade ngare kede ko min e momo sama sio kumi peo ni wando hema
le buli bamako e kay nedon hore sukabe hewbe jogibe telephone android ngaji e do landol ko dum ngadirta telephone ngaji di kedede jawguji mabbe
telephone men buru newe
mi jogi telephone mi hojira dum photo ngaji mi wadira dum video ngaji mi yawa tiktok kanye e youtube mi jogi telephone ido wakande ke min dum sappo joyi video jita e whatsapp yawa mi jogi telephone mi darta mi yawa video ngaji do whatsapp do
video leni whatsapp
rabbe do sukabe e bini kewi jogibe telephone ngaji ko buri hewde dum sarabe mabbe totibe gabbamako segu gawo yoso sarabe yogabe holiti ko dum sabi be chodani sukabe mabbe telephone hono dum be jogori kawar mudu
ne pas souvent tellement à la maison
wakati ji min tawata ki chuudi wajib sina sukumaada tawre telephone no watta so kalton so bami fanoga yamde yotti tan mi tetan telephone e sukabe mi tottata be fa bete mi ne mila hokkude suka telephone dum wana ko yida sa hokki sukumaada telephone awa haybude no telephone worri e juude mudum mi hokki sukam telephone yalla no wala lugaji to pema ande to
sosale ko ngonga telephone na wajati fabaade sukabe le jandeji mabbe no hultiri docteur Moussa Cissé dunke jandeji ka hulti wiide nato gol yabtingol dido telephone ngaji wonande sukabe be ndabaaji jati sambinde kuteji goddi
la pedagogie
e wali bangal jande ido yahata ido wayito wattu jono telephone ji di an lawtire ko nayi bangal jande do wati sunne an han tawrete dum ka ko woni ko mo jalle hen ko suka tawrete telephone fa wasa jangude tay suko fijiran telephone watan ana jawadu nati de moja do bene an
prohibi don dun tawa dun ko hakillo Drissa Traoré mo wajo sarabe be dawrude nuska be no torto telephone ngaji di jamjam so dun wala ta di sababu be do suka be nata e fratiji yogaji
so suka sala fijirde telephone sanne dun wadan so fijirde yade hakille mu do fi jande ni wirta ko dun kasen ko jomu tawrte telephone wakkati fuko an hada dun fi danate so heba danade no yidira no ne heba ta jangudu no yidira
tribulation emotionnel
sukaru be hana fi to tede telephone kanon soni dum hasindinama an hani sarabe ngatan hakilo sanne kabar mudu no holtiri ishaka jara dunke ande kesse
na pratiquement 3 ans
na hokke telephone ilu yowi do gede tati arande ni sa hokki telephone sukamaada an hani ko tay foto jabbo hon haldude maada tan dul sukumo duubi sappo didi a jawon foto mo ngappa do bene ande to su suko ko mi fa yottigi duubi sappo didi yottade duubi sappo e nay ar waay hokkude mo telephone dum noddita smartphone di kala kayba foto mo heewa do bene ande to su suko hebi duubi sappo e joy ar waay hokkude dum telephone joppa ngappa do bene ande de ka wakkati fu tayar haybe dum ar halde
bilera avec l'enfant
beda dum du sarabe na mbawi jati dawrude notorgol telephone ngaji di e wi fa hande kanko ishaka jaraw
non wori telephone ngaji iphone kanja android di fu salan way haybude suko mudum fati yalta do yida do wo application ngay dara watte telephone o ar way haybude telephone o ar way hakilde ko jomu jawate telephone ji di fu di application gota nodre google family gota nodrete link kanya ko nande mudum fu ar way fi yode ecran jomu on wori fi so watta kima di far way famde jatti do suko ma do
rapport d'utilisation
fawre sarabe ngirbe sodane suko mo telephone ngaji kanko dunke jande nawajobe lindu SWG yalla telephone ona nawtara tan bangal beda ndi famu beda sukabe